better to the world, baby. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Sula 20 TBT. When you bora bring it back like a TBT. Missy pop, but na romka DVD. Watch it go viral. VCT. Mastudio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii hata watu wakahawa, watati. Na wale wakupenda chai, washati. Wangapi, washa eat. Jukuna venya sikia sauti solo na dayo mekali wa chapati. Dondo plus, bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili budas, jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapandia feelings. Peso toss nigga, na changa shilling. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nita kujenga aje mtu wangu na Buddha wesi building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Suno 20 TBT. Tunasha for Arsenal, hii ni rifle. Chelsea, Man U, nyi ni rival. Endo ambie mariga, nili buy ball. Kuna dembu nasikia, ana die ball. Chiga is wavy, hii ni title. Mr. Hunger, hii ndo title. Na kwa church ni kingia pastor, wikazile za holy shit. Mini Bible. Hisi loko, nane ndio logo. Watizedwa na wika da, na si bongo. Situ na wika rap, na si costo. Nilikafunga, na si leso. Slam boy kibera, mini ghetto. Lorenzo, E-Class, mini Benzo. Wana niogopa, hold up. Madijona niogopa, Buddha na Missy Kenzo. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Suno 20 TBT. Oh boy, oh boy. Nimekuwa ambassador bila kupitia CBD. Oh boy, oh boy. Wanadai nilifika pa juu Illuminati ati CBD. Oh boy, oh boy. Yule boy kwa na lines mob kwa kichwa nika nimeva kofia corduroy. Hey. Oh boy, oh boy. Nikipita kwa mtaa yako nafuatwa na convoy. Hey, I bring it back like a chorus. Mwanaume ni akili, punguza thorax. Hii ni noma, hii si choma. Hii ni before full stop, hii ni koma. Hii ni kakwa kitanda for 8 years mtu wangu bila kupona. Hii ni koma, P-R-Z. Mpaka kwa shule squeeze round this itabidi mmenisoma. Na bring it back like TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Suno 20 TBT.